jabami na bachala obwenzite muri ke tufunamu wabulo kumera mu miranga na maziga osino kutama ka runs the jacket take it all katali futte ko yantsinga ko rock jack still runs signature.
God bless.